Studio 8 Halaji Malifu. Ɗo Studio 8 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraaɓe heeɗiɓe he jam waali moɗo ne woni beete alal baare jeenayi lewru octobre hitaande 2024 yamde jeena yottike dilli dali e hamdallah ɗe gelle ana ley laamu naara Ousmane Niale bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara woni hen to ɓoggi jande to nabbugula ndiyameejo huɓɓini gelle kewɗe ley mali ɗum laatiki sababu eggugol gelle yogaaji ley wuddu e ɓaleeri leydi meɗen ndi e ɓeydirta faamu ley journal ngal. Commissariat à la sécurité alimentaire ana wondi e wallude yimɓe ɓe ngalaa baawɗe no keɓirta guureeji no yaafiri e ɓe ngaɗi o golle ley commune nayi o Bamako. Darnde clinique juridique et universitaire Louis Mali haala muɗum wonno ley kawrital ngaɗugal keñan ɗo Bamako ɗo ɗum yo hakkillo USAID do projet muɗum Sahiya Batu yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade. Nabbugol ndiyameeje ana jokkini waɗde bonandaaji ley Mali ley wuddu leydi meɗen ndi e ndiyameeje ɗe ana gondi e saakaade fay e tawede immadaraaji jamaare nde ley o wattu gooto ilam laatike sababu eggugol yimɓe ley ɓaleeri leydi ndi hono ɗe laamu kucaala faa ɓeydor enen faam anndi ko daramane mayga heɓini en dow faccitaango Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Faande ndiyam ɗan wondi heewde ley leydi meɗen ndi ley jenne nokkule goɗɗan ton ko litanweede eggii jaati misaala nokku noddirteeɗo Kobasa kanko Baba Diarra jeyaaɗo ley oɗo nokku o wi nokku maɓɓe o fuu ndiyam naatii.
Ndiyam ɗam bonni diggaaji fuu ɗi min ngaɗi ɗon ɗi naati le ngeendi toɓo ngoo du heewi sanne cuuɗi amen ɗi fuu ndiyam naati e muɗum. Miɗen ngaɗa ko min mbaawi ka fati bonannda o satta loope ana ɓuti nde cuuɗi amen ɗi.
Ko ni na iɗum nokku noddirteeɗo Kose Gela ley région Kucaala ɓe mbi bange gooto maayo ɓaleewo ngo ko ɓe noddi toon Bafing yottiki le oɗo nokku ɗum laatiki sababu so yimɓele wonɓe toon ɓe fuu njoppi nokkule muɗum en keɗɗen gooto e borraɗo le oɗo nokku ko sifi dow hen.
Laawol ngol mi nanngata yahde ɓamoyde ndiyam pompeyto e hoore ndiyan ɗam nabbi faa yetti koppi dow laawol ngol. Iwne ndiyan ɗam ana dow laawol ngol ko ɓuri kilométre gooto gese amen le ngenndi fuu yoolike.
Le jamma talataar nde jetti lewru octobre ndu ɓe mbi kammuuji mawɗi toɓi nokku noddirteeɗo Kucaala ɗum laatiki sababu du so deeɗe goɗɗe ka njooli toon misaala deende noddiri toon wala wala. Seedi ɓe kolliti wi du takkiiɓe to e maayo ngo ɓe noddirta fara ko wakkande immino beete nde tawi galleeji muɗum ke pep ndiyam
ɗo Bamako ɗo dunken ande bangal joɗɗallah ɗo noddirteɗo urbanisme ana mbemba fewde e nabbugol ndiyameje ɗe le yewtere haalde mawde Studio 8 jokko hoore fedde ordre des urbanistes di Mali Ibrahim Abdourahmane Kunta holliti metti muɗum e rafi figol dabareji no ndenago heɓirte bangal ilameje keɗe ko wi Ali Cissé.
On a un souci dans ce pays.
Tiddalaji kewdi anani lindi so abami ngallure Bamako le hore faal nyaloma hande o wala fu talkuru keso gondo to kolito o yimbe no han jodiraade le ngallure ni talkuru bamaado fewde e majjum le hitane 1915 muina duubi noga yo hanno wadde ido hanno yewtere ilal hitane 2015 nga golle majjum wadaka yimbe no hebiri fu ni jodirto le ngallure Bamako ne fay goto jewata hono hani jodiraade lawol du fu wala to kolito o yimbe han joɗiraade so a ƴeewi Bamako kane ngalluje kiddiɗe ɗe leydi amen ndi a tawan lotissement ngaji gaɗa ɗi ko heewi muɗum fuu teddinayi ko holita ele dewte ɗe ko lotissement gaɗa ɗo ka fuu laawol ana haani ko itte e muɗum to ndiyam kammu haani yarde kinami mbaytano ɗum wordini
faut qu'on planifie.
Sakiraaɓe ɗi kabaruji fa andoɗo mbawi heɓde dow bembe annde ɗe do hel amen Facebook kañe compte X. Galleji temedere le commune nayi o Bamako keɓi faabamuye altinere ƴaɓɓine nde bangal sodugol jafugol guureji maaro kosam fa yottade sukar ana e ɗi ñamriji cottaɗi e ngo yoɗum hakkillo commissariat à la sécurité alimentaire dow gollida développement social imogol muɗum yo ɓuytude sukullaji yimɓe ɓe keɓal muɓen fanɗi Fatimata Kojo ana wonno toon anndi ko heɓine ndu faccitan Oumar Waygallo.
Bintu Traoré Boubacar Tunkara kañum e Sitan Traoré ngari ɓantude kuɗɗe muɗen ko hanno sottede uynaye sappo ɗiɗi soɓe dokkira uynaye jeegom ɓe kolli weltare maɓɓe.
Ɗum waɗan famin kayba sukaɓe amen fa gasa kañe du famin ɓuyta almusaɗɗaji amen meɗen jiiɗi ɗum jokkina min gari nangude ngol faabugol weeli min sanne ujunaji sappo e ɗiɗi noon ka ujunaji jeegom woni ko joɓmi e kaake gaɗan ha sukaɓe amen ñama ñamduji moƴƴuɗi wiide tan ɗum weeli kam sanne
ko woni fana muɗum yele e paabo jamare ɓurde fo fasi dinde nyamduji non kanko noddirte Ridouane ak Mohamed Ali ministre commissaire à la sécurité alimentaire hollitiri wite
ko latta ko hasindina ko ayna fude leedi yankobe ngala bo e sanne andarano ko kasindini bangal ngureji mben le lewru imogol o golle yalla e himbe an kebo masala e nyamduji kan so terede ujina sappo didi be dokkerte ujinaaji jeegom
30000 francs
yido imma draja no wondi e wadde e commune ngaj jeegom le ngalure bomoko de ko yaati himbe le temede jeegom be gondi e faabaade le ko warta ko dubbe ngara waddi dun le reso ngaji di
proje sariya batu mo USAID fuddi kanyen jande pawinde do kabaru darnde gollirde kuminide sariyaaji de ngala e wi lamu gonde mali ngal kawrital balde di fanda modon yo beedude wadde holare hakkunde sarotobe e saratebe himbe hewbe kawri e de jande hono jangobe e janginobe universite maitre liru en kusum woni jokko directeur proje sariya batu mo USAID kede ko wi Umar Waygalo do facitango janaba jallo
Sariya bato ko woni immade mudun yo faabaade bibbe leydi Mali fof no kaani hebirde sariya poccudo Mali ko leydi mawndi sariyaaji mudun ne yewino dow margal France ido sariyaaji mbaylima no leydi ni wona yarude ido sariyaaji mbaylima nyalawma hande no ngandirdon ni e ben jogi amiri en taccobe sariyaaji baasi der nokkuji goddudi
zone les plus reculées
tukolel dewel mbaro welde dubbi sappo holitama wiyede tawama mursinama yonki mudon asawere jabbene de doni joyi lewru october ndu leede ande wayan korele ngallure moti enanan laaji kabaade yurde tonna sakiraabe makko en tayu ngel tukolel warama ana yoppa leeyi suudu en wadi wattu e 14h nyande mudon holitama wiyede gendarmerie moti e uditi horngoji yalla ana faame hon wadi o war hore na himbe makko na sakiraabe makko fu ketinama on nana laaji ka bar juude ton le
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
do bamako do tewuji kewdi do moto e katakata ni ngaji naberte no naberte ni cenam fu wala hen sabe collaji e si tundeji fu ana e do datidi gol nabgol bongol di tewuji ana metti nyamobe kambe wayebe be kultiwide ko be ngadirta dun be ngala moto ngaina mobilaji kantidi di mbay nabirinde di tewuji anni ko hule joppo hebini en na do hello dossier de la semaine bete jilla do bamako do e nokkuje kewde le leydi meden di wattu fu ayyan sukabe jokkolbe yogabe ana jowi tew do moto ngaji mu en yogabe ngatan tew le moto katakata ni ngaji fay cuddata dun golle mo walda e cenam mo himbe yogabe jidi sella
tew o do moto ngaji be adata dun labal fu wala hen be kani wayti deno be adirta tew o wakati hore tew o do motoji na dudo katakata ni ji be adata dun atawam wonko dasoto e leydi chagal mabbe so e be jaha so e be do moto yamiji tunu amay fitchure naata
hin nabirgol ni teewuji sababuji mudun ana kewi hono samugol abattoir national dun holliti en wide jibril tarware gonde fedde federation viande betaille o tindini wide goldede mabbe de wala fuk habbe dun e nabugol teew le lumo
gutali msega fobbo
yaade teew to yede teew o gindi e gindi wana ko min jidi min e hore tagal ko abattoir o yuwi ele wi laamu o ko soloji jobe teedi beedike min jottike laamu leendi yalla min yawda dabere mbawde fi hede faano tew o adirte ni kan heb waytaade so wana do min e hore no do nabirte ni wana ko neeni mi nabirobe dum moto e amen minen ka galda fi hakkile goto
no rete hakkile na
e de nyamobe hakkile mu ben no tew nabirte an haani pamenede sariyaaji kesi kede ko abdul wahab jakite wi kanko wonno hore askuma association malien des consommateurs du mali
c'est un danger pour
dum nabirte ni ka sikafu wala hen edu wayutinde yimbel nyamobe torda min kam mili lam hakkunejo mo golle mudum le wakat jon o ni sariyaaji yogaaji way bamede yalla dido golleji kan heba ngutude tew o to o hirseteto fa yotto no o nabirteni an wayutinde bingel adama torna
mamed sanogo won directeur regional wakati joni o fed production et industrie animal di district e yimako sariya mo ministre en bami hadi nabgol tew no walda e cenam jati won dabareji bamadi fa jukungoji ngade do majjun
won tobere sariya gontun kultido wi ana hada yopirde ni tew nyametedo nado adude tew nyametedo mo tampom wala e mudum ko woni jukkoje kande bamen so tongedo yimbelbe teddinta ko holitali hen koka mi de gondi dawrdide yimbel be dum wodani yalla dabriji ana heba fihede fewde e majjum fa yimbe heba renet bangal cella
population holitinde wida haybe gol bongol nabo gol tew yo tidalla mbawdo wadde caddele cella dum holti wida doktoro en sakirabe kabaruji de andono do mba hebude di do whatsapp do numero 75 99 76 19 andono do mba hebude di do hela men na facebook fa yottade sini ko nyi do ikon whatsapp wotini wida di kabaruji ngal journal e magazine garo jokini do fo do mba hebude dun mere mere do service kono foni 37 321 mere mere non sakirabe ka andono wida kana tawr don fandi fu bu no ga ka tan e kedi e telephone modon fa ke bon hejinade kedde da do e seda yutre do ni waran jukin de wassalam nyaw en inodirte do cancer du sein ana nanga rewbe hewbe leydi meden di fuburi kasen o nyaw de ini do ana tampina sanne hewbe mabbe e fuburi le galleji mubbe nana le dewle mubbe na fa etawede golleji ana gonda wadede bangal holita goji fa yottade yewto goji mere mere ko wate le leydi meden di hitande fuli lewru octobre nyaw en di o ana tampina rewbe hewbe don ko holita wiade ka non fu etawede yogabe kay nangiri dun alla fa be dure dem fam an ko kalifa goita hebini ando fakitan Umar way gallo
o do debbo biido indi mudum yoppe do sutura haliti dalaji ko hebi do o do nyawmo no dirta cancer du sein dun won nyaw cancer nango endi nyalawmo hande holiti dun samtinimo
analyse uji kolli mede wondi e cancer du sein e 2018 mi hebi hen chadele jom gallam kanme bandirabe mun balli kam jom gallam hodanno dépense traitement fof kono golle makko boni min e horam mi immima gollude melama mi heb ko tiafrodimi mede yeya glace nde biyami mede wondi e odo nyaw mi nangu e alla kono sa aji mede wayanno su suka bam galaton so be don non mi wada hono hay hunne alla cukkunom ko min goto tan wondunoo
ni tu hangin langon kele nido
hono odo debbo worino rewbe le hewbe kanyen chaayu odo nyaw leledi meden di dum wodi sitan 2015 fedde humnide habude nyaw cancer nango endi bangi leledi di koni fana mu yalla hono rewbelbe kan yutrade le cuudu doktoroje be fa ewto ko he muude yalla na chaawi odo nyawna chaawa madam fay kajjatu kante kanyun lami ndedo fedde o hali hon tidalla je ko be joge sawrude odo nyawu
nit cheb akono ma
dongalam wiino ko ma wallu kam ha to hada hadi fof dum wallino kam san suka bam kanyume bandira bam fof balli kam kono neddo goto wawa wadde dépense sa fara traitement cancer du sein ender association amin rewbe mo worbe mun en gacci sababu rewbe wobbe don cogu analyse uji kan me likule ne tidi min nyago gofornoma yo wallu galleji yo lekkule de ngon e amu dum ma wallu nyawu
nga furashite amula
pelle communauté kabar himme yurme nan gonde wadde imadraji misala hono fedde no der solidaris 223 de do fedde no wonde wadde halaji mawdi ko nayri bangal do teleji kanye fa yottoyo radioji e be gonde famide jamaande no hantedirade o do nyawu kanko alasi mayga secrétaire général de do fedde o hali imadraji mabbe di ko nafi
le lewru octobre le mali imadraji di ngatte cancer nango endi kanye cancer nango debbaku gogo jat imadraji amen di nafangaaji mudun ni jama handen sini mi daari himbe be min kollitata yobbe darte le cuudi doktoro di fa yottare non darinite bangal sawrugol do wa wiide wonko wada sappo lewru octobre min puddan golleji mudun alde hala mon do bembe ande de sikko fu wala hen dun an waye latade sababu fa himbe kewbe mata kabar mun
sera beaucoup de monde
jagal mudun alasi may ga hollitiron yimbele be galalle ngalure bomako nde an jogiti dallaji mawdi ko nayri bangal hebudo doktorobe sawrobe o do nyawu
c'est vrai que nous
gonga mi den keba faabo goji bangal daranagol kanon mi den jogiti dallaji bangal almusaddaji sini en jari tiagal bomako tidalla goddo yi hebude pamaral akunde services gondi le leedi ndi bangal imadara darantobe sawde rewbe no jangenirte wakkar yogo dum mi den jogiti dallaji hono be dawrite le den kuje tiagal bomako mi den jogiti dallaji kewdi bangal ewgol nyawnango debbaku
faut des entrants
Fabirade Jomun hakkille lobbo du ino me imma daraji gondude e wadede di Moussa Cissé kanyin laami fedne no dete psychologue en leedi meden di o haali hon hakkilaji lobbit be kokkata yimbe le nyawbe be
c'est de ne pas s'isoler
c'est de hore na hore mon sera ko hani haltide e sakiraabe mudun acca wattu fuuta e berde mon ana weli wajugol dido bol yo wadde imma daraji darde ko warata dun wadan faabe himbe keba dikke lobbo hedde sakiraabe e nyawbe e cancer en dinangi e battobe en faabade dum ben sini o andi neddo o nyaw woni e mudun tinno don keddon don paabo don don andon li wattu tidallaaji woni
difficile
tay kititobe ka kollitide fa hande yimbe don kan hokkedo don hakkilaaji lobbi no o do nyaw cancer nango en di wori sabe de ko heewe jamaande fu anda yelan sayu o do nyaw andan beddu jabta yottale cuud dogotoroje de